ngikhumbula umama, ngikhumbula uthando lwasekhaya. Oh, emakhaya
SK,
inhliziyo yami isekhaya.
You're